DaćimSafi.com.
Tada jaka, tada dubu, busy. Unione, 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 nekuone, nekuone. Hata defenda na NASA na fori ko on. Shacha NASA, yo my NASA. Dishi langu lipo kwako alone. I be a breadwinner, let's go for dinner. Paka paka ina, shans pol sana. Dubai China. Vipi jina likapanda like that. Just like that. Business class, parties on yacht. Mikogo yo photos, mokoto mitonyo. Love ka fogo. Sunday brunching, they ain't wanting onyo. Hawataki zogo. Shapunda nae mshikaki kwenye boda. Shasha nae soda, kambebia mikoba. All that, uroda ni noma, nas the shatter folder.
Hawataki tena. Unione, nikuone.
Busy.
Unione, nikuone.
Yani ze.
Unione, hey. Hawataki tena.
Let's go.
Unione, nikuone. Unione, nikuone. Unione.
Unione, 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 unione. Tule tushibe, slay kwenye kochi. Kote tutimbe, tuna stress kwenye pochi. Turuke tuimbe, dance na makofi. Tuvute tutinge, drinks na mimoshi. Hawa tupati party na perfume Dubai. Mikosho mikali kula bati za kigumo. Rise ndani ya sayari, kwa bahari all night. Mwali umenipiga kabali kwenye kona. Hatuna speedy tempo yetu kama reggae. Bwana kwa bibi nimechanganyo kama zege. Mizuka kizidi anavunkata. Wanga ongeze ni bidi, naona mshapata wenge. Big star nyota ndogo ni bebe. Hawataki ila yetu chati baby. Rina kelelele kwa tupu ni debe. King easy na busy sio wewe. Nikuone, 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 nikuone. Hawataki tu.
Hawataki tena. Unione, nikuone, unione, nikuone, unione. Hawataki tena. Unione, nikuone, unione, nikuone, unione.
Hawataki.